exclusive from ZambianMusicSite.com.
This is a remix.
Professional music.
Passports.
Oh,
Jamasa.
Boys. Afwa fero se ture bako.
Let's come on.
Luba na bai mefi patilong. Baba mwana kati uka pasa. Yameka chakutani wafu wangu na wafura minako.
Afwa fero yon se ture balomba. Wati michila yon se ture bakonga.
Baba mwana kati uka pasa. Yameka chakutani wangu na wafura minako. Na chindi tofu me tofura minako.
Yes, tate, nalineka nebo kokate. Yes, alilapola miantolo mekanchini be. Aleti vene chite vale nchafa. Na sekele feno kumweva ayo masaka.
Bafo afero se tule bakonka. Gafyalu vana bae mefi patilonga. Baba mwana kati ukapasa. Yabeka chakutani wafu wangu na wafura minako.
Bafo afero se tule balomba. Watimichila yon se tule bakonka.
Baba mwana kati ukapasa. Yabeka chakutani wangu na wafura minako. Na chindi tofu me tofura minako. Na chindi tofu me tofura minako.
Boys,
don't swag. Never to pop push. Drop things.
Honey dollar.
Yeah.
Honey zero four.
Don't teach.
Double center.
Stay pure.
Bash moves. Hey.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.